chipia konza ngibona sfali awucela ningeke nami ngiyohlala nezinye ingane phela ke sili chipia konza ngibona sfali phume embasibali thina leka sadlali sasodlala sibayeni bangibuza ukuthi ngubani sitshintsha amakiya sibali spina le vivo sibali sitshintsha amakiya sibali spina le vivo sibali dlala piano dlala thina sikhulele emahlanyeni dlala piano dlala thina sikhulele emahlanyeni aya yele fly, fly, a butterfly, mosquito fly, another fly, I say fly, fly, a butterfly, mosquito fly, another fly, I say fly, fly, inyoni yandiza, o mosquito yandiza, ichuba landiza, I say fly, fly, inyoni yandiza, Omaskitu yandiza, ichu balandiza, I say fly, fly. Fly, fly. Fly, fly. Fly, fly. Fly, fly.
Fly, fly. Inyoni yandiza, o mosquito yandiza.